MJ Records.
So kila siku nina improve. Na sio kubonga kila noti nina groove. Na shindana na misi shindani now no na lose. Big back mentality kwenye grind so leisure. Na kila move na yifanya kama treasure. In this rap game I'm a ruler no pressure. From the street to the stage I'm a lyrical professor. It's gonna be the kila kona kila chocho. Sine kufanya zenu loko ila mtani cheki logo. Walisha sema sana kwamba kitu haina soko. Mipira nge kujanya katu singe kaza focus. Big back dreams, no time for schemes. Stacking that green, nigga, living my dreams. Checking kiwa kwenye scene, making moves unseen. Toto mama hawelewi, focus yote kwenye green.
June, I'll be any place. You go high, you go top, you go juice on a bar. June, hata hali ya hewa inonyesha mpinzani wangu mimi tunapa. June, I'll be any place. You go high, you go top, juice on a bar. Juu hata alelewa inonyesha mpinzani wangu mimi tu.
First I'm a genius, second fashion killer. Tada give them blisters, wait hapo silete hisia. Flow zao za kitoto hapa nikaze trendy zongo. Walianza tu na miuto, sai kuni iga ulipata joto. Niko kwa anga na ba, jina sai natamba. Na ngoma zinasamba, kwa show watu wanajaa. Naifanya hii ni kazi siuzi sura. Siezi kupumzika ili nyumbani upate kula. Siezi kuchoka ili mradi mpate mula. Mwamani Gucci Prada kila tuwa dua. Na washani jua I'm better than them. So they say my name like I'm the anthem. Cause me abandem. Nataka nataka ni nanjaa ya mizuka. Mchaka mchaka hii ni kipaji meibuka. Leo da kesho sauzi kama mwewe tunaruka.
Napa June, hali any place. You go high, you go top, you go juice on a bar. June, hata hali ya hewa inonyesha mpinzani wangu